Ash.
DJ Bombo Crack my
Demi on a beat, so it's a banger.
Go. Nigani mzee ni mbaya. Skip. Na wafunika funua, bandika bandua, injika ipua. Na wabidua bidua, wakitandika tandua kwenye mshono tatua. Froza uma alage bado ndondoka. Awawezi kunipata kawaida, what's up? Chere mchere na wachambua chap chap kama pere na wapiga chenga mpira kwa kapu. Zingumgum kuba ukipima unakafa ya gesi soka yani. Washa tombombo kratu wanzi masera walo kwenda era yani. Wajaribu na hii, nimepita na ifunga na itupa ki. Nimevaa phone wakisei swaski, nipo juu kwenye satellite hawanifiki. Kwenye dira zao sonekani not found, wanashangaa imekuwaje back again. Speaker nyingi dundo kubwa kama jizo sound pieces zimepagawa na flow, repeat again. Piu 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 piu. Kumi kumi tatu. Ukishikwa bega anaondoka makibu. Karibu Mbagala langi tatu.